terra. Niyamaziyo wangithenga, nginani eliphakemeyo, nginani eliphakemeyo. Ngonyama 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 yomndeni kaJuda, yenawa 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 wangobithu.
Get on your lip, but I'm a man.